Empire. It's another Diamond Records production. We all over this. Wakamvila chef flow body. Ibacho sana fuaka body. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila chipiti body. Chibacho sana fuaka body. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Young Chefy, smile full of bucks, honey. Sony Pezzi got a brown paper bag money. Young Chefy, fly full of chopper. Boy, ni wapresa full of pricey, ya copper. Nione kamushe kwa masini vala Gucci. Louis V, Versace, Vonze na Gucci. Makitum JR, chef ni jagwa. Kati nilibroku na kwacha imagwa. Nione ka fly full of wamu magazini. Komandine gai chabe wamu mashabini. Nianzi kama vesi, monga ni kashimi. Kati chakubwa wani Z come see me. Wakamvila chef flow body. Ibacho sana fuaka body. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila chibiti body. Chibacho sana fuaka body. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani.
Kwa bafana kuya baka wele knife. It's not safe. He snoop to the jina bwela ndi muzanga chef. If you's a school boy, yenda cheku prep. Otherwise, he's a good deforming a shape. Javani chilling up with a beautiful chipopo. Chinifuna kubwa kuweti ya zibombo. Flow international, when I'm so low, bro. Garufuna people ni kusia na mabombo. Monga Gucci man, I'm so icy. Seleroko, tuari pena ifwe. Mwache patete muru na ifwe. Chefu boy, it's a tubare
pie. Wakamvila chef flow body. Ibacho sana fuaka body. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila chibiti bani. Chibacho sana fuaka bani. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani.
My flow yeka yeka, too hard for 3D. Boyeza kupopera, batwari rapo TV. Hiti ya festi, no tambika pa TV. Panangara zika iti na wapanga busy. Mie piru busy, uzi wa mweiriri. Wanono wate mwene, wanono waze kiremu. Wambita wate mwene, bati waretira. Mufwana ni mukari, kwe ya choka nje kutari. Isi ya mukapwana na ningatenge awati. No choka che kuteto, no bwera kumayati. My flow yeka yeke, ze woi ali hard. Ungafuse alieze, ize mwaji tidibati.
Wakamvila che flow body. Ibacho sana fuaka body. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila chibiti bali. Chibacho sana fuaka bali. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila chef flow bali. Ibacho sana fuaka bali. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila chibiti bali. Chibacho sana fuaka bali. Wakamvila kweni chokani. Vidi voze veni chabani. Wakamvila bene chefuni. Ufakile pona no mtini. Uwaziwa bene yanti. Diamond Records ibe bonseni. Sochi nyimbo taito nichi.
Fluwap.com.